Ɗoyo studio tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Bonɗo so bonay fa bonay hore muɗum fu wana bonɗo mi ɗem alkam saare sappo e ɗiɗi lewru mars tan 2026 sakirado gonɗom heɗade hejuji amen ɗiɗi leyde magal muɗum wakkati jon o fu min calmini om zanne taggal ko luumo huɓɓi luumo taggal ko luumo sugoni kurango huɓɓi bamako ɗo ko gouvernement leydi amen ndi holiti wiide wara fa mahita ngo ɗo luumo hay oɗo hakkaɗo haala kaka wana ko nangi hoore fe yimɓele cottonoɓe tumɓe ari bangal mikel sembe calɗi ɗum min kalama haala éliminatoire coupe du monde basket rewɓe ko wondi waddile wakkati jon o jagabul m leydi amen ndi kam en ka tappi faɗatiji ɓe leydi république tchèque ɓe gatti ɓe baddi capan jeɗɗi ɓe keeɓi baddi capan jeegom e nayyi ɗi won semme kabaruji ɗum joganomi kiiɗe hande bisimilla moɗon ɓe heɗade ɗum alalbare sappo e goho lewru mars tan 2026 sud ministre kumaniɗo kabaruji ɓiliɗe haggitere leydi amen ndi kañum ka haltani julaɓe gomɓe luumo sogoni courant mo yiite huɓɓi kulleji fuu ko joguile on ɗo nokku wiide nokku o ka wara fa mu'intine kasen ka ɗo haala ka ka wana ko nangui hoore yimɓele gonnoɓe tum ɓe fewi keɗe ko aissata dieira heɓani en dow majjumde fe tan osmaña libouli sita sidiɓi
o cuumo won hakkillaji ɗo hokki min ɗiyo haalaji ministre kumeniɗo laamorɗe e wi général de brigade Issa Ousmane Koulibaly cuumoji watta fuu no gaɗa ley luumoji Mali ley duuɓi cakkitiɗi ɗi neno dabareji kesi ana kani fiyede ko yaawi no ndenago heɓirte
hoorejilam hakkondirejo o hollitena hasgini hannden e mu'intinde luumoji fuu luumo sugon kura hannden ana hani mu'intinede jaati ga fana muɗum wona hono liwde yimɓe tawɓe ga giɗɗi aranɓe no wara naatu luumo to homo fuu heɓata jonne muɗum haalde hannden jamaare yoppa nokku o yalla ɗum mo'intine ɗum wona ko weli hewɓe saabu ko hewi meɓɓe hannden guure mumen tan tewta on nokku ɓe fama tan wi hono cellal e denago wala
sécurité avant tout
ɗi haalaji beele julaɓe yogaɓe e wi maɓɓe o andiyahgol ñawtingol bonnan ha julaɓe famara ɓe ɓe kolti wembere maɓɓe wiide duɓe caliɓe e nde dabere
soni ɓe immin amen mi anna foti min jaata homo fuu guure mum tan tewtalle o luuma sugono kurato mi wona boɓɗe sono wala ɗum mi miilan yoppude on nokku soni caggam ɓe mo'intini gol luumo so homo fuu heɓanto ɗuke basola e muɗum luumo fe goto wowa sumde le genni bamgo ɗo so laamu mo'intini ɗum homo fuu fiyan dabiri tan moƴƴina nokku muɗum timmi
meccintinde wiide luumo sugoni kura cuumo mawɗo nangui ɗon jamma sappo e joyyi vaweta sappo e jeegon lewru février ƴaɓɓino ndu ko laati bonandaji kaake kewɗe
bato ministre e gaɗɗole leydi amen ndi alalbare keñem kaale muɗum hollitama wiide magal paɗe em kertaɓe wara fa juine golleji nokkule to golleji yigaji wattene leydi amen ndi ɓeɗo magal paɗe em kañum en ka wara fa hokke sembe sanne fa haɓa fewde e golleji ittude kange e le cuncun kaku kañe e daranade ndenago nokkule to kangeji ittete e leydi amen ndi ka ɗoɗo hakkille ka añum ka ana windi ele immadaraji ɗi kana koɓe leydi amen ndi ɓami yella ana heɓa rende golleji to yigaji ɗi wattene leydi amen ndi sitasidiɓe wonko ɓani em dow majjum keɗemo
ɓen laamu koɓe ko noddirte brigade spécial waran heeɓa nokkuji foo to kanko ittetele leydi fo e maggal muɗum fana golleji maɓɓe yo teginade bonolaji watteɗi le nokkuji foo to kanko ittetele leydi fotade kasin rentude ɗen nokkuji o dabiri fiyamalle wattu goto mo kanke leydi Mali ana ittire caggan yeddugo sariyaji leydi ndin fotade kasin wujjude kanke ndi cottiya ta laamu anda muɗum wala hen caggal muɗum ndu gollodirde e posoniji ɗi laamu haadi laamu hollite fa hannden le nuttalkuru yimɓene sugude sanne ko naari banggal bonolaji waluji ɗi fotare kasin hone torraji ɗi jamare heɓata nde ɗen nokkuji to kanko ittete ko naari bangal laffi dejere ille golleji maɓɓe ɓe hollite fa hannden wi o laamu ko noddirte brigade waran tekino fa hannden honone golleji ɗi fuu waɗirte nokkuji to kanko ittete fotade kasin fiide dabireji honone denago heɓirte ɗen nokkuji to kanko ittete nannan muɗum
gendi andirteni piña ana woɗɗiri gallure sévare kiloji nogay ka yimɓele jogiɓe kaɓoɗo ɓe anditaka ko woni hippike ɗum talatare sappo e goho lewru mars tan 2026 seeɗa fojide holti wiide ɓeɗo yimɓe kañum en ka ɗo mutonŋaji mum en wonnoɓe coggi dabaji ko yettoto ko ɓuuri gay capan joyyi le on ɗo nokkuɓe jaade muɗum ɓe mbari to ndu civil en tatom yimɓele heddiɓe toon ɓe kañum en ka nada kanon koɓe tinno waɗa ko woni e bawɗe mum en yallano heɓa daranade e ndenago mabɓe
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
jagabule amem rewbe kanyum en ka hebi kaw alkamsare hande el eliminator coupe du monde basket rewbe ko wondi wadde Wuhan ana leedi shin be kebi tapure republic check be gati be badji chapan jidi e jidi be kebi badji chapan jegom e nay le kawtal mabbe arande wal hakkun mabbe kany e leedi to dedo pide watta do woni leedi shin ka be chami to be gati be badji chapan jetti e go'o be kebi badji chapan jegom e jetti jagabule amen leedi amen di kanyum en ka waram hebondirde e leedi belgique wakati yamde sap wakati yamde jetti so jabbilike silimaaji chapan tati e kole ko warta ko sakrab don asawere ngaro wonde sakrab don mi kaddete kabaruji amen di kikit hande mi jowti am sanne heda demi.